Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Alal bari sappo e joyi lewru avril tan 2015 sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓirima sillimaji debbe e joyi do radio dande duwansa kañe radio isabert ñafuñke sakiraɓe jottinono ɗo kabaruji ɗi hande yo Oumar Waygalo. On kumpititte wiide ɗum won hono guɓe ɗe holitawede fou eɗen gondi e natirde Algérie to pelle pelle caggal noddago ko hono curoɓe gaɗi fewde mabɓe yo Allah jaam e dejaraɗe ñiɓale sa ha leydi meɗen ndi holitawede ɓe kaɓi ɓe kawriti e guɓe jogaji ɗe jati bete hande ka wakkande ɓe jaltinde wala fou kabaruji koɓe kokkili hen hoɗo yimɓele jeeɗoɓe kabaruji gomɓe tomɓe. Hollita wede majere mawde du waɗi to kidal tofaɓe kolla metti mabɓe wiide ɓe jaɓa e hono ko tonga e dewtere nde le kaldal e kawral ngal to Algérie to ɓe kuliti wiide wajib tan sina toɓɓe ɗe ɗum wonono guɓe mbiɗe sina leydi ndi fecceɗe mbiɗe sina wajib ɗen toɓɓe gattelle hen noon tan watta so jaam e deƴat ñiɓale sahal leydi ndi. Ɓe kolliti wiide won bonando goɗɗo gaɗɗo to an songoto le laamu gawo o hay o neɗɗo wiyama o watti le moɓel ngel bomboje kanko e hoore makko ɗen bomboje ana gonno haɓɓade makko o yeehi ɗum won hono to yimɓele ministre ɓaɓe ɓamata Assane to hollita wede ndinguel felli tonde du yimɓele taton keddikili hen sappo e jeegom goni barmuɓe ɓe. Walde ɗum woni wumen royti wocci kuminiɓe hono ɗum woni ndenago kañe e haqqeji ɓiɓɓe adama li adnara Allah ndu ɓe gaɗi noddago fewde e laamu mali o ɓe mbiɓe gaɗno gatta fu yalan cakko bonandaji gondiɗi e wadde yimɓele gomɓe le saha leydi ndi kañe fa yettoyole wuddu leydi ndi e minitére gomɓe ɗe nokku oɓe sakiraɓe ɗi wonono kabaruji mawɗi min jogini on ɗo hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade ɗo kabaruji ɗi puɗɗata ɗo mi halnio ɗum woni honno yimɓele tawaɓe ana gonduno e basio le saha leydi ndi ɗi fou hollita wede wakkati joni ɓe fuur eɓe ɗum woni hon le laamorde Algérie nde CPA kañi ACIA fu antoon curoɓeɓe du hollita wede eɓe toon ɗum won curoɓe CDAOɓe kañi e curoɓe Union Africain ɓe hollita wede ɗum woni honno guɓe noddirteɗe plateforme ɗe beeta ko ɗe jottiɗle nokko kanko Ablaye Diopo du ɗum wonon ministre communiɗo hakkude Mali e leyɗele goɗɗo kanko woni hono keƴaɗo laamu Mali o toon keɗe Ousmane Dikko.
Yo notade lettre noddago dewrintino o wadde ni guɓe luttodirɗe ɗe forude e nde yambere siñingol Ania Kawral guɓe murtude ɗe ñande sappo e joyi lewru avril goho lewru mars yaɓɓino ndu laamu o e plateforme fu ciñinino ka CMA wi kana yiitida e yimɓe mum ila nden kawral heɓaka batte salaire muɗum ñalaɗi ƴaɓɓiɗe ɗe coordination wino yahata fayi ɗo ɗum e tawede heƴaɓe CMA ana alje hande ɓe CPA kañu eɓe asuyaɓe beyete o rewrintinoɓe aduna jiiɗi fa keɓa jogola jokkitagol kaldal ngal ɓe kaldali e yettinoɓe kabaruji caggal koɓe tili jiidal mabɓe ngal honjotoɓe yogaɓe kolliti CMA ana wawi siñinde ko tonga ko ley o batu jeegoɓo dewrintinal
kanko ceri pere yo jaɗo kabaruji o dunki andal ɗo mali ɗo do hollitiwide wala fo ko haɗi guɓe ɗe siñinde ɗum wakkati joni o sona kanje kohe majje jati woni ko kolidiraki hollitiɗe wakkati joni o do an tiiɗi wiide yalla hono guɓe ɗe ɗe ciññinanaɗe ciññinta ko kawrital ngal wonde e wadde to Algérie to keɗe Ousmane Dikko.
Ana wawi laatade mais anda ko woni hen yoga e yettinoɓe kabaruji kolliti kawral wala les CMA ka ko mbawmi wiide yo tiiɗallaji goɗiɗi ile puɗɗoɗe wayde hoɗodirde ana sikke wala du taƴoral fu heɓaka e luttuɓeɓe yo ɗon woni ɗo tiiɗalla ka tuugui kuyam ana heedani siñingol ngol ka ana tiiɗi
neɗɗo aɗa wawi taƴorde wiide guɓe nodditirtoɗe agent wadde ɗeɗe garan siñinde dewtere nde
e ɗum tiiɗi haalde hakkilo ana hani seeɓande gueɗe kewɗe
wakkati joni o hollitama wiide du majere mawde waɗi hannden to kidal tofaɓe kolite metti mabɓe wiide tan ɓe jaɓay hono ko halda to Algérie to ko ɓe kolliti wiide wajibi ɗum won hon toɓɓe ɗe yimɓele mabɓe ɓe mbi gattele hen le sappo e jeɗɗi lewru mars ndu wajibi so tinaɗen toɓɓe gatte hen noon tan watta so jaam e deƴere ñiɓa le saha leydi ndi keɗe ko Ousmane Dikko faccintini hen dow hen le neɗɗo goto majotoɗo ko sifi dow hen
majagol waɗi fa hollita metti yimɓe fewde siñigol kawral ngal ko jiimi yimɓe mbi ko tonga ko fewali ka koɓe kolliti ɓeyde hen ko ɓamake jate ko nayi e ndenagu mosalaka ana sabali ngallure nde wala fu toñaɗo bitikaji du poyaka
sakiraɓe ɗo mbawi neltirde mijoji moɗon dow hello amen bembal andigal min noddirta phase facebook ngo to an songotoɓe kuliti wiide neɗɗo goto kanko haɓɓi le hoore makko bomboje o watti ley moɓel ngel du ana wawitede bomboje ana ley hen ɓe kuliti wiide o bonnondo o waɗi wakkati nde sappo e goho yande ƴaɓɓiri silimaji capantati to an songoto ɗum waɗi du hono nokkuɗo yimɓele ministre maɓe ɓamata Assane ɗo ɓe kuliti wiide civil en taton kañen keddi le hen jaɗɗon du barmi le hen minitére en jeeno yom casque blé ɓe yimɓele Niger du kañum en du kanyu en du barmi le hen ono barmu be fu be kuliti wi wakati jonobe na bama le doctoro de mawde to gawoto wakati jonobe bi du non neddo kabbudo le hore mudum bombojo o kuse kuse makko tan kecce dum wono non ko yaton be bi du honon diwo wala na minisma ana wonde yewdo nokko hor wadi bi bonandaji ton kanko dum wono non maire an songo o do holiti wi du metti mo sande kede ko usman diko faccinti nen do hen
yo dum gonga ya wara warto badike kam o fay ko solda sen de yidima ko o beedi badinde mobel makongel e mabbe be pelli mobel gel wonna mudon gel denno gel hondi barmini soldats en kany civil e hewbe wonno be badangal kan o bonande mawdo wadi ande do gonden do yo dum boy wonki mawdo wattuma hobbe noti be gondi e torrade pale def nangama avioje an gondi e diwde yo dum tan woni ko joddina hakkilaji himbe tafen sona dum ko heewi yo rububbe
e quality wiide mobile arme mali du yabbi bombore le bonito lamu duansa be quality wiide hono militaire gonnobe le hembe an way tawede kambe e nelal be gandino militaire taton parmi le hen goto o ka nawni kisanne wumen ruwaci woci hono walde huminide hakkeji bibbe adama en be ngadi noddango fewde lamu mali o be mbiben tinno daro darne mudu jawa yalla hono cakkirto bonandaji ngadoje yimbe civil en gombe le sa haledi difa yotto yo gombe le wuddu leedi ndi be mbiben tinno du poddo hono bonandaji ngadoje fewtude e armée mali o dum be cakkiti hono ko be tongile dereji di ko caggal ko be ngadi horugol mabbe gol le do mali do lewru février ndu fa yottiade lewru mars ndu kede Ousmane Diko
war horeji e torraji di gube pande kabarde kanyo e renobe men gadi ngoni farati do leedi ankobe sahal mali ngoni hande yo di tayka muyaji ngoni eleko human rights watch tongi gube bande kabarde de ana kani selde masibaji lamu mali ana hani bande ko yawi dabare denagu e sariantaku human rights watch tekitima war hore e basin kaku ko de gube torraji ngondi e gollude de ngoni mujao gonde sahal de sapikedu gubal biingal kabantongal dina famasene yalte margal ko tonga ko holli gube murtede ana ngara no e kufinaji bula bula beedu bandiji e gube de kabarde de chami e do mobilize sappo e tati humani be golle nedda ku le lewru novembre jabbinu ndu bonani be du golle mabbe yimbe hewbe bi yo sukabe ngada habatobe le gube murtode de ko wasata du e be le habatobe e inde lamube bandiji e kabarde ana buti e le leedi ndi hande dum wadi so masibaji kewi dum ana e le ko be tongi ko andini du lamu ana handi darade dande mum nanga pale de food
kanko Ibrahim Boubacar Keita horejo leydi ndi o lomti yeruujo makko Idriss Déby lamade walde ndebbe no dirta sils sils yo walde huminide fa haba yo dum wonono yorko leedele kedude do sahelde handen ko fudata hala makko kako do o holiti wiide sina dum wonono hono leedele gonde leedi do walde fu kokkindira juude non tan watta soko dartite ko hebe do hen
yambere natundiral kebe leede imaade sirs latike jaabu kertindaada fewde e tiidalaaji jaanyalo sahil nde walde woni gollirgal kertiningal akuna leede men le yirwere juuninde e de inaare fa comité mum heba gollirde no yirri kana jawdi kewni dum wadde so keedintinmi noddango fewde e aduna fu nations unies e cuudi jawle aduna fa warde e union africaine fa beede waldude yalla walde nde ana hebano jenginira golleji mudun fa hawalume e ko tongi e dum fu njada
sekrabe dieu yelo onier les réseaux ngadi dibe koliti wide to kayito car goto kanyo to accident yibbe dido keddiki li hen hewbe do barmi li hen wakati jono anda ko fu ko sababu o do accident fande keddoto to kayitobe koliti wide lebbi jeego jabbino di ko foto sukabe jokolbe teme taton kanyu en e kintina ton hono jogirto kaborde be sukabe jokolbe du tawama gala ngadi dum wonon capral fa yotto yo hono sergeant en dum be ndokka ton jagal mudo en birfiti to faato siga fa li siga so tobe koliti wido ko foti udnajjoy debbo hono muynino sukabe be galafe duubi didi kany en gondi e fa bedde ton foti dum wonono heedere nanga sukabe gobbe tonbe ay di golleji dubbe koliti wide waran tawede li hono circle ngaji gondi leyi circle ngaji jeegom gondi leyi lam siga so jagal mudde ngardan faado segudo be bihi uynaaji temedere en nogay dum wallira hono walde alislam en roobe gombe to seguto dum wallira ma du hono jangobe ton qur'ana be hulita wedli hen be toodi le hen hono dewte ko ben kani nawtarade jagal mudde ngaran trimini ren faado kutala do be kulitiido wakkat jone be gondi hokk hokkude yimbe la gombe tobe kabaruuji honno nyaw ciofe de ngorri ngabbe o do golle do non walde wuturnere en gombe li laamu kuccalo o mi citete no wiide mali bamino golleji wiide fati ciofal fe gotal kuro to burkina to natude le leedi di kabe kolliti wiide dum fu dum hada e wadde so ciofe de hono jagutobe ciofe be itti ciofe to burkina to so gaddi le leedi meden di be gaddi noddango fewde be yimbe be mbi be tinno ngatta non ko e muya hakkilaji honno nyamirto ton ciofe de sekrab di wonono kabaru di mi jogini on do hande di ka faande on andir onotan yewtere meden dan wodi kedde e hedade.